seta bana byo binji naba bana buzate basoma bisinesi watandika baseka kati babo kubaganuka we ya bulungi oyambala bulungi omukyalo oluyanga ate mulungi omanyi oluyanga ate tanyumirwa kati dembeyo sisobulamuwo dembeyo Bebera yesite, bebera tulwanyi sanugu Sete ya mpaka lero jifuno lwanye Eo munafola bebyo, sete ya kaye Abaina sete, omutolo malu lwanye Alina yozo yako na olipuluji